Faux paradis production.
Est-ce que les tueurs sont les
chats d'ailleurs? Amélie sur le Dubaï. Fala guita sali. Amatio au Dubaï. Ça c'est tard. Utah is my hometown.
Shot a set. Tata honge tigelelo. Rulo a set. Kama kaba na majoni. Tata set. Tata honge tigelelo. Rulo a set. Kama kaba na majoni. Kama kaba na majoni. Kama kaba na majoni. Kama kaba na majoni.
Isazalwa kwincwadi ezincwele mnandabhalwa kwabo bayobona inkosi yanamndabalwa layifucwela mepha indlela zam sezavalwa bathi usithanda sonke kodwa emhlabeni sasafa simthanda zokokoko kodwa emhlabeni siyafa sam uya phambili isikorokora ndikwazi umuva senzile impazamo kodwa ndyenzile imizamo yoba nditshintsha indlela zam ngoba ndlela endisiphilayo sindisa kwantlabalalo ndenza ndibe novalo ndenza ndibe nesikhalo ndifuna uphakamisa umbhalo Lord Heavenly Father cela unisuse kulo mthatha cela unisikele inqatha kuze ndikwazi nam uphatha ukuze nam undithethe qatha mthwalo nika wona ongamela wamamandla cela isibusiso kowolule sakho isandla ndenze ndibe ngumntu ze ndimanyelwe ngamabandla wathi umadiba nyana wam oyintanda uzunyamezele nobulayifu namathanda
umtata wonke jikele Nasa
singeneza makhephula Make it rain fike nemvula Zayibhodloza uba banovula like Nobabazondini mqe ikhalile intsimbi Oh nobabazondini bay ivukile intsimbi Isengla cap bafethu ningothuku bandeli Nintrite the same way ninibona nilocatein Baca nibaca sometimes basend baselwa ile pain But I always win Barcelona Spain Amatita, amatita, amatita Ngaske ntonge Spanish Boleke ni gita Amination on the mic as niggas no so grisha Yeah, sas ngenzinga kutwele ngukye kwa kalo no lite Cause I'm a mother, mother, mother in the middle Nge confessor sick, sene tenera Ndingu mtita se kukwala The streets are like kukwala Nangabele kongye ni stonga stiti mic as is kukwala Kukwala, bruh
Amination on the mic Fana yena sale Yeah
Yeah, siyaziphilela Ilife inamathanda nayo siyazinxibela Siqala nze iphansi beyikhiwo ibe kuphela Azange ndabhitreya ndinqane ebhiti ndayigibela Umolo wam ndisisikhokha ndikaze ndathi nca Le ndiyafana nale yasiyayinxilisa unoyifinca Nditya amaqonya wam neenkomo zayiyeka inca Udoktho Milimpiko cause isigelanda siphaphela Uslow poison into ethulu kunyathela Ungandifakazela mna ndizokuphumekezela Izinto zidingdong thatha icephe ndisix song Vele six song sakinka wilila nemfene zaveza lila zonke
Isolezo lakto, isolezo sips.